Yeah. With Batman Jordan.
Study rights.
Taratibu sasa beri nkwambie. Mie ni rapa singa rafiki ya kelebo. Nilipoteza namba yako kwenye line ile. Nimesajili namba mpya tena kwa kidole.
Ni promoter, minaelonga nae sijakosea. Nadhani umenitupa sana. Tangu mwaka juzi haijaingi Ramadhani. Isiwe kisana hiti Mario. Si wengine sasa tusipate show. Niite hata sipo nipado. Najua utanipa shikamo. Siku ile tulijaza dimlangoni. Bahati mbaya nkatenguka kiuno. Show yetu haikufika kileleni. Najua nilikukera.
Nipe show tena. Nipe show tena. Nipe show tena.
Utojali. Naomba nipe show.
Nipe show tena. Nipe show tena. Nipe show tena.
Sito kuangusha.
Nipe show.
Kama kiwango sasa kimesha panda. Mashabiki na msha kama mganga. Likilia para na mina panda. Yani nita kwa menisha meni kamanda boti baria. Handa shobara visiwani. Kote natia mku.
Kufeli siku hile siku kate imani.
Isiwe kisana hiti Mario. Si wengine sasa tusipate show. Niite hata usipo nipado. Najua utanipa shikamo. Siku ile tulijaza dimlangoni. Bahati mbaya nkatenguka kiuno. Show yetu haikufika kileleni. Najua nilikukera.
Nipe show tena. Nipe show tena. Nipe show tena.
Naomba nipe show.
Nipe show tena. Nipe show tena. Nipe show tena.
Sito kuangusha.
Nipe show.
Isiwe kisana hiti Mario. Si wengine sasa tusipate show. Niite hata usipo nipado. Najua utanipa shikamo.